wenda ugasanga bari kuhakana kugira ngo gusa wenda bitubaviramo ibibazo nk'abantu babishinzwe nk'ubu ushobora n'ubundi ni inkuru zijyanye n'inzara n'ibiribwa iyo mumvaho nkivuga ko 17 % by'abanyarwanda bashobora kugarizwa n'inzara ushobora kumva bamwe mu bayobozi babyutse bayihakana
akavuga ati buri wese akiyitera hejuru akavuga ati ntabwo ari iwacu ntabwo arahanga ariko wajya kureba ugasanga kuvuga ngo sanga cyangwa se ibyo ntabwo bishoboka aba harimo kwibeshya ku ruhande rumwe icyambere mu burasirazuba muri Nyagatare muri Zangoma na Kayonza abaturage barimo barasuhuka kubera ikibazo cy'inzara
okay ibingibi ni byashyizwe hagaragara no kufatanya na ministeri y'ubuhinzi kuko inkuru agira ituba ubushakashatsi kukwizihiza kukwihaza mu biribwa ku banyarwanda comprehensive food security bwashyizwe hagaragara and vulnerability analysis bwashyizwe hagaragara kuri uyu wa kabiri na ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi bwerekana ko nubwo umubare munini w'abanyarwanda 40% bafite umutekano mu biribwa hari igice cy'abashobora kuzahazwa n'ibiribwa bike n'ibidakurikiranirwa hafi mu ngo 2,500 zakorewe ubushakashatsi mu gihugu hose abanyarwanda 17% bari mu kiciro cyo hagati baba bafite ibyo kurya ariko hari impungenge ko hagize ikiba batabonye ubwunganizi bamanuka bakajya mu batihagije mu biribwa nyamanga uhoraho muri ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi Innocent Musabyimana yavuze ko muri icyo kiciro abakirimo bakurikiranirwa hafi ngo igihugu kidasubira inyuma ati baba bafite ibyo kurya ariko hagize ikintu gito yakiba byabe byo ntabyo babona ariko baraho hagati nta kibazo bafite ariko nanone icyo kiciro ni kimwe ushobora guhita ukiza ukizamura kigahita kigera muri babandi bihaza mu biribwa kubera gahunda zihariye zibafasha kugira ngo bahite bava muri icyo kiciro iyo iporo kandi garagaza ko u Rwanda rugeze kuri 35.7% byo kwihaza mu biribwa naho 70% by'ingo z'abanyarwanda bakaba babona ibyo kurya babiguze ku isoko nkuko Alphonse n'undi waze nawe ubisubiramo
ariko hari ikibazo kimbona gisa n'ikidasobanutse neza cyangwa se kitumvikana neza Vitali iyo bagaragaza ngo uturere twugarijwe n'imirire idahagije mu Rwanda nuko barya nabi cyangwa ntacyo bafite cyo kurya kuko barimo bagaragaza uturere twa Rutsiro Nyamagabe Nyabihu Nyaruguru Rusizi Karongi na Nyamasheke utu turere ngo twugarijwe n'imirire ngo idahagije imirire idahagije ahangaha ni imirire imeze gute
imirire idahagije subwo nto n'umuntu umuntu urya ibintu bidahagije nkeka ko ahangaha bashaka kuvuga kujyanye
n'intungamubiri ariko ubushize ministeri y'ubuzima yigeze kuvuga ko mu Rwanda buri ngo usanga nta kibazo cy'ibiribwa gihari ngo ubwo kibazo n'abanyarwanda batazi gutegura amafunguro noneho ari nk'ibishoboka nka ministeri wenda igasubiza bibaye bishoboka ko yasubiza abantu batatu mu mujyi wa Kigali barya bigoranye bivuze ko bashobora kurya cyangwa se ntibarye abantu nabo bategura ifunguro gute wenda turi mu mujyi wa Kigali kuko ni hafi y'umisanzu ushobora kugera ku buryo bworoshye uwo muntu ushobora kurya cyangwa se ntarye niba ngo ubwo ni wa muntu uzabanza kujya gupaga saa uzajya gukora ukiyede kugira ngo wenda aze kubasha guhaha imvura niba yaramukiye ku muryango kiriza umunsi wose ntaje gukora ukiyede ubwo ntabwo azarya nawe azategura ifunguro gute nubwo wabi mwigije ukamujyana no muri za university wenda zigisha ikintu yakwita nka food science aza uzambwira ngo ategure ifunguro neza gute ashobora kurya cyangwa se ntarye
cyo ni ikibazo gikomeye erega ntawo udashaka kurya ibyuzuye cyangwa byiza
rimwe na rimwe nuko abantu bariye neza usanga iyo bagiye kuvugira ku bantu bashobora no kutanarya bajya kuvuga ibintu usanga ariko wenda nkivuga no kubijyanye no kurya nta bantu ugeze mbona barya ibijyanye n'umuceri
muri ubushakashatsi no kuzabufata tukabusesengura tukabusesengura ariko hari nkaho Innocent yavuze ngo baraho ngaho nkurikije uko mbona imvaho
yagaragaje imvugo ze
ngo hari abantu baraho ngaho badafite icyo babaye ariko ngo nanone bari muri abo 17 ngo baraho hagati aho nta kibazo bafite ariko nanone ngo ari imvugo za politiki ariko n'ubundi ariko aribo 17 ngo by'abanyarwanda bashobora kugarizwa n'inzara
none se nabo ngabo ngo igihugu n'ubundi kirabakurikirana urumva ariko se igihugu kirabakurikirana gute kuko ngabo ngo bafite ibyo kurya ngo ariko hagize ikintu gito yakiba bya biryo ntabyo babona ariko ngo bari hagati aho ngabo ngo nta kibazo bafite ntakibazo bafite kandi hagize ikintu gito kiba bya biryo ntabyo babona ubwo ngabo niba abapagasa imvura izaramukira ku muryango ntabashe uwo munsi ntari naramuka yarwaye ntabwo azarya naramuka yarwaje umwana ntabwo azavurwa anga ubwo urumva icyo bivuze ibijyanye na food security cyangwa se kuba abanyarwanda bakwiyaza mu biribwa giye wundabona hakirimo ikibazo ugenda ntabwo bavuga ngo birakanganye cyane cyangwa se ngo biri kugira ikintu cyuko ubushakashatsi bwirinze gukoma rutenderi ariko urebye n'ubushobozi bwo kugura n'iki byose byanze bikunze ikibazo cy'ibiribwa cyo kirahari
kirahari kuko n'umuntu burabizi mu minsi ishize abahungaga hariya mu burasirazuba bw'u Rwanda
n'ese baretse guhunga ku kibazo bari bafite cyari imvura yari imaze umwaka itaga ubundi yari yaguye ngira ngo wigeze kumva ejo bundi ministeri muri ushinzwe inama ya ministeri avuga ati mu kwezi kwa 10 boherejwe ibiryo ariko ati twatunguwe no kumva ko mu kwezi kwa mbere mu kwa kabiri hagataho ngaho ngo aribwo barimo babibaha nabo batetse ibyo biryo byanganaga iki ngo ni ikiro hagati y'ikiro kibigori n'ikiro kibishyimbo ese bikaboneka kangahe icyo ntigisubizwe hari umuntu ugarijwe n'inzara ahabwa ikiro kibishyimbo n'ikibigori
kugira ngo hari ibisubizo abanyapolitiki hano mu Rwanda bajye basubiza kubera ko badashaka wenda ko ibukuru babimenya bikaba byarira ibibazo bagashaka kugira ngo bihagarareho bavuga ngo hari inzara kuko wenda ziko bari bumuhamagare ngaje gusobanura icyo ashinzwe niba abaturage bari kwicwa n'inzara cyangwa se mubazi icyo ashinzwe niba abaturage kwa muganga
batabonye imiti
batabonye imiti ugasanga ari kwiyagararaho mu bitangazamakuru ngo nta kibazo gihari itangazamakuru birabushakashatsi ibintu iki n'iki kama bumenya aho hari yahirya
nangano
ikibazo cyagaragajwe agashaka kugira ngo atumire abanyamakuru abereke inkuru itabaho avuguruza
agiye kuvuguruza ibintu byamaze gufatirwa n'umurongo
byamaze gufatirwa n'umurongo
ikibazo cyamaze gukemuka ariko urashaka kwigira umwere nyine nta kundi abantu babone ko nkurandi bandebire erga abanyarwanda bose barabizi ko mukora kuko babatuye kugira ngo mubakorere ariko niba ari icyo utakoze cyanze bikunze ubwo tegereza burya inzego n'ikiriyo mpamvu inzego zikunda kugenda zisumbana cyangwa se zirutana hari ibyananiye akarere hejuru y'akarere ntabwo ubutegetsi bw'u Rwanda burugarukira ku karere hari ibyakozwe ngira ngo ubushize wigeze kumva mu karere ka Gakenke ubwo umunyamakuru wa Radio Flash yaranahageze icyo gihe asanga abana mu ishuri barandikira kuri za triplexes zitanasobanutse nabwo umubyeyi yaca nk'ahantu kwibariza akagatwara ati mwarimo ajya guha gacake ariko icyo gihe meya ndetse n'inzego zo muri ministeri ishinzwe uburezi batereka reka murajya gufotora ibintu byo muri za Sudan za Somalia mukazana mu Rwanda ariko nyuma nibaje kuba ati bya bibazo birahari kuko bagahita bajyana ibikoresho by'ishuri
ariko baza abantu nk'aba ubundi bakwiye no gufatirwa n'ibihano uhakana ukuri guhari nk'aho wagushyigikiye ngo umuntu ashaka ibisubizo ukaguhakana kandi uzi ko mu kuguhakana kwawe nugira amahirwe uko guhakana kwawe kuko ari ko guhabwa ijambo hari abaturage bari bubitikiriremo
hari abayobozi b'inzego z'ibanze basigaye bafite ibisubizo bishekeje niba umuturage agaragaje ikibazo wenda bakashaka kujya gusinyima kumaze batari kugira intwa yibajijwe nandi ubitumwe nandi kutavugira umudugudu kutavugira akarere cyangwa se umurenge umuturage ubwo atari ko natanze amakuru ndahohoterwa bagahita bati hari abantu bundi badakunda ubutegetsi buriho mu Rwanda niba wajya gutanga amakuru nk'ayo ngo ari kuvita umuturage ujya kuvuga ko umudugudu atuyemo hari umuryango utagisohoka kubera amavunja uwo muntu yanga ubutegetsi gute
oya izo mvugo hari imvugo bamwe mu bayobozi bakoresha kugira ngo bakange abaturage kugira ngo atagaragaze ikibazo niho usanga bivuga ngo umukuru w'igihugu yagiye kuza hanaha umukuru w'igihugu biravugwa ko yohereje abantu bahanaha biyagenda gutya wenda nibimugeraho biragenda gutya kubera kuzi ko hahita haba ikibazo gikomeye cyane akabibazwa ugasanga bari gukoresha imvugo ziteye ubwoba zimwe ziri butume umuturage ahita ajya kwihisha ngo ari kurwanya ubutegetsi burihora
hari umwe mu bagitifu w'umurenge wabwiye Radio Flash ko ngo umuturage watanze amakuru ngo nyuma umutwe yagaragaza ko batangiye kugenda bamugenda bashaka kumuzonga ngo umuntu ngo niba abandi ngo badakunda ubutegetsi buriho mu Rwanda ariko umuturage aravuga ko umurenge wibasiwe n'amavunja uranagaragaje ko iki kintu gihari yanga ubutegetsi ari umusabwa ngo se yagaragaza ko ibyo bibazo bihari kugira ngo
bikemuke n'uko se hari nabashatse kujya bakanga abanyamakuru
ngo
ugasanga nabayobozi mu nzego z'ibanza bameye cyane cyane naba na muri ministeri bamwe mu ministeri yakumva umunyamakuru yikoreye iperezida rya kavuga no baturage kigaragaza akagaragaza cyose yari ko ngabo ni babandi ngo bakorana ngo na za opposition
bakorana n'umwanzi
kwari inzego zibishinzwe kubira ibyo ngibyo
mwazi yari akazi
mwazi yari akazi kazo hanyuma mugatega amatwi ibyo abanyamakuru bavuga
mukareba niba ari
mukareba niba ibyo gukorana na opposition hari harababishinzwe mwebwe hari namwe hari ibyo mushinzwe
hari gusa ari kugikintu cyo kukangisha abaturage ko ngo niba wenda ufite igitekerezo gitandukanye n'icyo umutegetsi uraho ngaho yazanye ngukorana n'umwanzi uri kigarashuri iki n'abayobozi bo hejuru basigaye babyitwaza nk'iturufu ngira ngo umvise umudepite wagiye mu karere ka Gasabo ati baturage rero atubwo ko murangane haburamo ibigarasha bibiri cyangwa se bitatu urumva kugira ngo niba ufite igitekerezo wenda kiraho ngaho ugifane uko urumva izo konotasiyo ni konotasiyo ziba zifite amateka atari meza ukaba wagipfana ntunakivuga wenda hari icyo cyakiza kugira ngo atakwita ikigarasha reka twigire iburasirazuba
mu karere ka Kirehe abaturage ngo basabwa kwitondera abavuzi gakondo.